Entertainment. Gams Uptena. Hey, you born. Akipita na dondo. Anadondosh. Macho shindo kupepe. Kupepes. Yebu. Jisu nako poromo. Poromosh. Yeah. Adimo anaropo. Anaropo. Yani bro, 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 bro. Anadondosh. Yani bro, 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 bro. Anadondosha, Yuko vile mpigiana, sijajua mshindi nani, nani. Mina baki natizama, na meza ya nani, nani. Asa vile ukiinama, akimimita abani. Zile video na drama, zile zote proklushan. Tuche, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad. Kisha dondosh, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad. Kisha dondosh, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad. Kisha dondosh, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad. Sitotoroke. Aha. Aha. Yebo, yebo. Aha. Aha. Yebo. Akitena edada. Aha. Unadondosh. Yebo. Nyongo nabo zungusha. Unachizish. Sichakacha mduwara. Aha, adikapu, kile boto zungusha, wapaka wish, yani pro, 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 unadondosh, yani pro, 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 unadondosh, nipe vyote mini shibe, vikibaki mini sazi, sazi, si unacho wala kipe, gogo simo lale nacho, nacho, nichumbani tujifiche, tule chacha na chachana, kate vyote tuzipige, mpaka zile tamu tamu, tuche, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad, kisha donosh, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad, kisha donosh, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad, kisha donosh, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad, sitotoro pe. Aha, aha. Unakatika huo mnazi, unakatika huo mnazi, unakatika huo mnazi, unakatika. Ukisha kukatika, wakatika kati, kati, kati. Ka huo mtende, unachanuka huo mtende, unachanuka huo mtende, unachanuka huo mtende, unachanuka. Ukisha kuchanua, wachanua, chanu, chanu, chanu. Ka kitanda kitavunjika, hicho kitanda kitavunjika, hicho kitanda kitavunjika, hicho kitanda kitavunjika. Kikisha kuvunjika, chavunjika, vunji, vunji, vunji. Ka gogo simo. Aha. Ma waambie wakate kama vile unavina mfupa mama, au sio? Kwa pamoja twende, ayo twende. Aha. Hivo hivo, tamo. Aha. Kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad, kisha dondosh, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad, kisha dondosh, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad, kisha dondosh, kachiri sad, kachiri sad, kachiri sad, sitotoroka.